kulan ciyaareedkan oo haqaaban qaabiyan dhalinyarada isboortiska degmada Bardale gobolka Bay iyo Weybaha ay kulanka hoojay isdhexgalka bulshada waana lanka magac daray gudoomiyaha degmada Bardale Arcase Kaab iyo Weybaha ka gobaday degmada Bardale gobolka Bay waliba ku qayb galay dafarka kulan ciyaareedka gudoomiyaha degmada Bardale hanu kumide holwadeenada dawladda hoose degmada dhalinyara iyo bulshada intee kala hanu kumide dhalinyarada qaybta ku haytay dafarka kulanka iyo Weyba ku hadalnay ujeedkiisa muhiimadda uu leeyahay iyo natan ka tilmaameen to muhiimad gaar ah leh isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada
meegay ka kulan oo dhalinyarada degmada Hangal gaabay gudoomiyaha Arcase oo gudoomiyaha degmada Bardale kulankan ma hayay boys dhexgalka bulshada midnimada dhalinyarada iyo na sportska in la wanaaji in gudoomiyaha la ka taageero dadaalada iswada oo hagaajinta may horumarka degmada ku socda gaabka uu sameeyay dhalinyarada iyo nahay ururada kale oo haweenka ku midan uu gudoomiyaha u sameeyay muhiimadan siyo meel intun kuma hanagaan ee gudoomiyaha Arcase oo markasta usadanteeg may ba midnimada dhalinyarada deegaanka midnimadis horumarshay markasto oo us degmadan qoyan lagu dareemo in may ba muhiimadii iyo ahamada goobtiyo dhalinyarada maadaama dhalinyarada leeyahay waa boqolkiiba 75 Soomaali dhalinyaradu marka gudoomiyahan waa gudoomiyo eedan ka faano may ba hoog dhalinyarada waan aaminsan may ba mustaqbalka in dhalinyarada ee dadka deegaanka may ba iyo nahay iyo wadanka ba may ba bedel lahayn marka suni suubi ururka dhalinyarada sports ku nintaaba gidi sadexda may ba bardaale salaxan salaax bardaale kumida oo Xamid Saadi Mirun ku dheelan laakiin may eedan dayaan may ba isbartimadii oo baladka oo ka taali degmada Minaatay eedan dayaan may ku wasaana gudoomaha in may ba wasaaradda sports ee konfur gabeetan federaalka heedaa taageero may ba sports ku inis la hadal may ba isbartimaasna in dayaa tir sadex bay dhaw amal dikoray uu saaray amal nin kale marka
waliba anta eedan kuma xadiriyay gudoomiyaha degmada waliba kale ku sii oosadaan intii oo ise nin dayatirooning hagaaji garwiinagan oo inta ka dayatiran bahda oo sportiska waliba si khaas ah ku oosadaan gudoomiya inii in sheegada nin hagaaji in sheegada garoonka degmada Bardal
aan eedan ka faraxsanna in marka hore gudoomiyaha kulanka oo qaban qaawada ee dhalinyarada sportiska si maraga haytan oo aan sameeyeen in markii aan aragnay horumarada oo degmada Likweyda in sida meel raayse in sportiska ana sadex bilicda degmadii oo dib hanin kanaga tii alxamdulillaah eedanka maliray faraxsanna ana sidoo kale may codsadaan ee wasaaradda oo ana dhalinyarada sportiska ciyaaraha ana konfur gabeed Soomaaliya aan iniyo maliray garab istaag dhalinyarada degmada Muujiyan ana deegaanada may boo ana badbaadin kuma deegaanada ku hormarsan dhalinyarada sports hadal era ana dad badan oo maliray is ila ana gobol ana in sheegada meelaha qaar una ka ciyaaraha ya ana kumideena ana Muujiyan kulli walaaliska haysada la ila aragnay ana muhiimada oo isleey iyo degmada sanagay ana hay fiiray
kulanku geek meel erahay bulownuhu oo la qaban qaabay dhalinyarada qaban qaabay walilaan qaban qaabay gudoomiyaha degmada Bardale gudoomiyaha degmada meel erahay wali ku shaqeeyay horumarka degmada iyo nahaytii nabadii gudoomiyaha meel erahay meediyadan kama hanagan horta kulanku geek isla gobadi meel erahay gudoomiyaha degmada Bardale wali ku odsad lahayn intuus niyadisa garoon oo meel erahay bulownuhu ka dheelow suusiiba taaragahay salax la dheelayna isbartiimooyinka degmada Bardale may fadaan intii oo nay garoon niyadisa meelaray gudoomiyahan meelaray indhis ku shaqeeyay meelaray wasaaradda sportiska
kulamada ciyaaro ee langowdo dhalinyarada waliba kaalin weyn ku qaadaase isdhexgalka bulshada iyo horumarka arimo sportiska.